Yeah, Knox Vegas, Mize, Sura jua vlea we do it in the streets man, Hembe di nipe beat, The next big thing, ndio ile ligi yenye niko, kauna shuku weka pesa pale mdomo yako iko, kwa bottom advice rappers tokea kasiko, lakini kama niko, then pia wewe niko, ras utangoje usingalong na kina niko, last juma flow zangu ni moto kushinda jiko, wild zako ni baridi, mbuzi tumariko, wozi choma na kachale, smoothie choma ngana kiko, mini heavyweight design, nina kilo themanini na kuwa hizo themanini ham, sini niza punchline ziko akilini, mbuzi tema kama ndimi dosi dini, zinanga kada habu so utadhania ni madini, naeka data kwa easy beat, baka rappers wana data, wali try to flow hivyo limi blisa sikapata, wahutaka venye muzi kata kata kama kata, na atataka wanataka kuleta bado nazikata, wali sema leta hit, nikaleta overheat, nikasema piga kofi, wakasema tumeti, ili batu wamekubali nesemanga juu, mini mkani hadi pilipili, they could get like me, wali sema get money, nika get mara three, nika uza kila kitu, nika uza mpaka trees, zile skills mi hukin nazo in the streets, mini heavy nata kule chuma, where's it get like me? Where's it get like me? Where's it get like me? Where's it? Yeah, where's it get? Kila line kwa hii verse imekuwa punchline, na hii verse nimeiseti na malines kama punch, kichwa iko heavy imebeba match lines, na kwa freestyle bado mi huwa na match lines, nimi hutema moto rappers wakitema mate, wakiflow kimandazi mimi ligia mikate, niko ebo kuwa vuruga mpaka hapa wajikate, juma vitu ninetemba zinawachanga kavitate, naleta hard shit nikani na constipation, na mwaga mbio ni cups and a premature ejaculation, wai kitu niko underrated you. Kinita mode, mini lecturer unifikia buda jipe more days, bado jipe more days, za kufika gym kauna die kuwa heavyweight ufanane na mi, misi naga mdomo ju, I'm the man of the year na mi uflow kila month like a woman in an ear, wali sema leta hit nika leta overheat, nika sema piga kofi, waka sema tumeti ili batu wame kubani nese manga ju, mini mkani hadi pilipili they could get like me, wali sema get money, nika get mara three, nika uza kila kitu, nika uza mpaka trees, zile skills mi hukin nazo in the streets, mini heavy nata kule juma, where's it get like me, wali sema leta hit, nika leta overheat, nika sema piga kofi, waka sema tumeti, ili batu wame kubali nese manga ju, mini mkani hadi pilipili they could get like me, wali sema get money, nika get mara three, nika uza kila kitu, nika uza mpaka trees, zile skills mi hukin nazo in the streets, mini heavy nata kule juma, where's it get like me. Where's it get like me? Where's it get like me? Where's it? Yeah, where's it get like me?